Government olwa leero etongozze eddagala ery'empiso epya erigenda okweyambisibwa mu kutangira omuntu aba agenze mu kikolo kw'essempiki z'omukwano ne munne obutasiigibwa kawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya. Lena Kapoviru ly'eddagala ery'empiso eritongozeddwa era ng'empiso bagikuba omuntu n'amala ebbanga lya myezi mukaaga ng'ali kawerette era emikisa gye egy'obutasiigibwa kawuka gibeera waggulu nnyo singa abeera avuddewo n'oyo akalina. Kati ng'atongoza eddagala lino mu kitundu ekyerira kulira Regional Referral Hospital Minisita w'ebyobulamu Dr. General Sacheng agambye nti Uganda erina kati essuubi ly'amaanyi nnyo mu kulwanyisa mukenenya era ng'omuwendo gw'abakwatiddwa akawuka gugenze gukendeera okuva ku bantu 96,000 bwe kyali mu mwaka ogwa 2010 ne gudda ku bantu 337 we bwatuukidde mu mwaka ogwa 2025. Kyokka eky'abantu abazuulibwa n'akawuka ka mukenenya nabo muwendo gwabwe gukyayongera okuzizimbya minisitule y'ebyobulamu omutwe era neetegeeza nti mu kiseera kino yeetaaga wabeewo ekyenjawulo ekikolebwa. Kati Minisita General Sacheng agambye nti abantu abali eyo mu kakadde kamu 40,000 be bafuna obujjanjabi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga obaolyawo Uganda gye bujja ejja kuba tekyalinamu kirwadde kya mukenenya.